mphathi wohlelo ngiyathobela ngingeke ngidle isikhathi akunike ngisukuma nakho kubantu bakithi ngiyabingelela ngingazikhohlwa nami ngiyalithokozela ithuba lokuthi ngime phambi kwenu ke ngiphawule nami uyintokozo kimi ukunibonani bahle kanje futhi nibumile ngezingani elami lithi ayekwe le nto yoma vakashela nangoba umuntu wajwayela kasamba ayekwe le nto yoma vakashela nangoba umuntu wajwayela kasamba ayekwe le nto yoma vakashela ayekwe le nto Vakashile sengaze kulumele ukuhla manje ngephutha umuntu afike ngesulu eselikhulukazi ukuzibhatha uvela ubona ukuthi nakubolo uvalelisile wathi ngeke asabuya yawushintsha ke manje umthetho wokuvakasha awusuka lapho kini ungaphathi lutho ushiye ngisho isikhwama esingenakho sokuthenga uzohamba nakho mawusuhamba akusali lutho la esingakuboni mele senze shoki yatholakala into yoma vakashela nangoba umuntu wajwayela kasamba ayekwe le nto yoma vakashela nangoba umuntu wajwayela kasamba ayekwe le nto yoma vakashela ayekwe le nto Validatha ungakathandi suka sibothi simo uthe zingizindusha engatha uyiboni social media nomitha ntiziyo uCalifornia kobakubeke emehlweni kuthi uyibambe ubani ofona ngalesikhathi uzokangithole kahle mawukade uphumile kemfethu kuzoke kumele uchaze kuthi uphumaphi ngalesikhathi ubuhamba nobani elami lithi ayekwe le nto yoma vakashela nangoba umuntu wajwayela kasamba ayekwe le nto yoma vakashela nangoba umuntu wajwayela kasamba ayekwe le nto yoma vakashela